Charlie.
Banana do más grande.
Ven en pronto, mamá.
FJ Records.
Ndipo majibu ya kwamba game ni ngumu, dawa zipo kututibu, lakini zote ni sumu. Mimi ni mtoto mama kama Yesu wa Nazareti, majina yote biashara paparazi.
Askuzi naye mbaya lomoni tu kitambo na chana, tena na nyonga ngumu kama juzi sana. Mwenye siya kaza cannibus foko kavye banabus, jina na heshima kasnika all star cannibus. Mtoto tandale loko makia skari, ibi dogwanda na sira ni misari, kibish kamanda bado naikamia safari, nashafunga mkanda nenda kopatia na bali. Ukali kwa vine zangu zina bamba diyo makamu, kwa jinsi na bobasu kia shida pasuki ya tamu. Tatunukiwa tuzo na jina nka ito diamonds, kupewa kwa mbozi na bling na paso fama. Uzito kawa Mayweather utoi weza, tanlipo ni pogavu ila na tereza, nafanya vingi ila na poteza. Waskendo majungu whatever.
Now what's my name? Zacha, Nacha, I'm the beast. What's my name? Call me Z, Z, the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What's that is alone? Now what's my name? Zacha, Nacha, I'm the beast. What's my name? Call me Z, Z, the king on the street. Now what's my name? Platinum, Mr. Awesome, the keys to the very king. What's that is alone? Bitch, I got the angel and the devil. MJ team is the level. Maybe I shallow, see your combo, put your mind on the table. Just say I'm good. Babies, you love my voice. Ladies, call me Z. Niko na brat na mza kisu ze ready. Tamaduni tamangumi za kijanja za kiuni. Utata kama Sean Carter mini chata kwa wauni. Siweze nika complain, siluze mina maintain. Mulize za cha nigga nina stoko mablen. Na maintain kila ia halap na move bit of fear. Kubaki so easy kagize kanjalina julizi. I'm from the hood kitani wana nita mizizi. Na ziwa jini nizila.
Now what's my name?
Za cha na cha la na beast.
What's my name?
Call me Z, Z the king on the street.
Now what's my name?
Platinum, Mr. Awesome, the keys to the ready king. What that is alone?
Now what's my name?
Zacha, Nacha, I'm the beast.
What's my name?
Call me Z, Z, the king on the street.
Now what's my name?
Platinum, Mr. Awesome, the keys to the ready king. What that is alone?
Kiss your baby.